Are you ready? Ladies and gentlemen, please welcome.
This is DJ Gabriel Selector, the champion boy.
This is DJ Gabriel Selector, the champion boy, from your homeland.
Big one men gonna crew in a tanasua. Dodge car arrest me kam nasua. Rende ni wrong na bado inasumbua. King body malo. Team kumalo kumalo. Team ya kumalo. Malo team kumalo kumalo. Team ya kumalo. Malo team kumalo kumalo. Team ya kumalo. Malo team kumalo kumalo. Team ya kumalo. Malo.
Vigilant avatar head, airbender. I'm still a problem to Avengers. Moving like a stunner power ranger. Njugu ni kichana na mavela. Ndugu waki itana nkuwa beba. Juhizi, sinjaro za kitoto za kitini. Busy the streets mangoto mingi siati nini. Team kuwa malo kuwa maliza kuwa fini. Easy still maviboko mingi yani beatings.
Cheki mchwapes na kudingli. Mami huyo ni fresh ananga degree. Minimal pressure kaumetia BD. Mwalimu wa mata tumwechesa ikibidi. Na tukizidi sign kujiamini. Kama mpoa amedunga hits na mini. Team ni ya kumalo kumalo. Na siati nini. Ni ra ra wazing wala lechini. Pigwa mengo na crew inatanasua. Dodge car arrest meka mnasiwa. Rende ni wrong na bado inasumbua. King body malo. Team kumalo kumalo. Team ni ya kumalo. Malo team kumalo kumalo. Team ni ya kumalo. Malo team kumalo kumalo. Team ni ya kumalo. Malo team kumalo kumalo. Team ni ya kumalo. Malo.
Yo. Ini roo bado ateja pitia doc. Ilisha sink relationship before you dock. Toa lock toa doa kuna jacky rifle. Scarecrow ki try ku invade shamba yako. Isa ganja pate who's that na ki who's gun. Huku adichai utarushwa. Hauna bahati haufai kuzusha. Umbwa pull up next time utachujwa.
Yeah, pull up there.
This is DJ Gabriel Selector, the champion boy, from your homeland.
Ndom zangu kete, make it then we fake. Denge wezi dunga jenje mbaka ifike safe days. Nasikia nani die for real, anadai yake ni free. Ati haiko biz, nisi waste time. Niende nikabai kondiko, karibu ni mpatie logbook na title deed.
Pigwa mengo na crew inatanasua. Dodge car arrest me kam nasiwa. Rende ni wrong na bado inasumbua. King body malo. King kumalo kumalo.
Mastingo mingi ni hizo
heavy. Uja wewe.
Goda lafu goda lafu goda tena goda tena konza tu mastingo ni.
This is DJ Gabriel Selector, the champion boy.
Big bug. Hey, yo, Metro Sukato.
What about?
Mishuka, now, change got na trap. Mastingo mingi nizo baby no zao. Hey, yo, Selector. Goda lafu, goda lafu, goda tena, kwanza tu mastingo ni. Deadly, 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 Kwelo Adeista, Emily, Emily. Atoti na mebeba, heavily, heavily. Anakaka Gen Z, 22-23. Na ule rapo penda masanteni, enemy, enemy. Mato inadi na machaji, tukime dividedi. Marainfo zimewaka, bansendwa na ya chemist. Na tukubwede jing. Tekere Musha na Hennessy. Tumefika na masenke na masubi ni legacy. Stingon za kiji, za kizing zing. Na mapet koma mati na mambling bling. Old school, kama vanda sana village. Nasikiza maridim, kate na kibridge. DJ Doba Genjes kuje one by one. Mambo ni vulai, half side. Eyo Selector, goda lafu, goda lafu, goda tena, goda tena. Konza chuma stingoni. Deadly, 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 deadly.
This is DJ Gabriel Selector, the champion boy, from your homeland.
Sit na piga ma sweep, kigali creep. Ati na piga ma sweep, nikigali creep. Nono nani beep, na try kuni reach. Sit na piga ma sweep, tukigali creep.
Uja wewe.
Trench coat na chao, dunda kudonjo. Na trench coat na chao, kimboke ilikuwa ma glucose. Juice cola pa grao, tiki tiki taka, troopers my bar. Yes,
okay,
dogo,
okay,
dogo,
okay.
Dogo, dogo, bila chapre, dogo, dogo, style ni deadly, ni koko loco, mkono mbele, you know yele sako, style ni deadly, ni koko loco, mkono mbele, you know yele sako, hey, yo selecta, goda la, goda la, goda tena, goda tena, goda chuma stingoni, deadly, 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 deadly,
Anpenda kuzili, kanpenda chicks, anpenda tigers, anpenda hizo hit six, sexy kiwa bam bam. Anpenda hii, anpenda that, slow but tiende chop chop. Anpenda hii, anpenda that, slow but tiende chop chop.
This is Ike Gabriel Selector, the champion boy.
Kuda, ay, ay, nina gana mwa, anamba nala, ay, ay, kuda de, ay, nina dudeda, ay, ay, nina gana mwa, anamba nala.
This is DJ Gabriel Selector, the champion boy, from your homeland. This is DJ Gabriel Selector, the champion boy, in the mix.
Nina gana mwa, anambanala.
Cheki cheki mina we, ah, tunadu the math, eh. Sarenda tekova jo, angusha mabitha, eh. Baby si ubendova kwanza venye inafa, si ati na chocha mina penda hikifa. Ukidigida digida pale tu kwenye machuom. Mina sikia sikia ni kama ni komandom. Sai niko zone, mamizinga ni za chrome. Manzi unanibamba mahali, nitachukua loan. Na kulamba tu pahali, pale sehemu flani yani. Na utamwaga misi jui joni majigani. Nikimaliza utasema joni nani daddy. Hari craze ule boyo machine.
Anpenda penda kuzili, kanpenda chicks, anpenda tigers, anpenda hizo hit six, sexy kiwa bam bam. Anpenda hii, anpenda that, slow but tiende chop chop. Anpenda hii, anpenda that, slow but tiende chop. Ay, ay, kudade, ay, nina dudeda. Ay, ay, nina gana mwa, anamba nala. Ay, ay, kudade, ay, nina dudeda. Ay, ay, nina gana mwa, anamba nala.
Sana penda kuzienda, ten over ten imiji kenda. Mzabibu ndo agenda, figa ni nane suta penda. Chora saba, chiza penda, sita 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 enda. Na kupenda, nita kupenda, maraka tano utani nitenda. For yule cha mavela, for yule cha pamela. For yule cha makwelo, usikumbuka itaya hela. Ay, fitu ni tatu, ay, usikize msela. Kuna ndovu, kuna matope, zikipatana ni natela.
Anpenda penda kuzilika, anpenda chicks, anpenda tigers. Anpenda hizo hit six, sexy kiwa bam bam. Anpenda hii, anpenda that, slow but tiende chop chop. Anpenda hii, anpenda that, slow but tiende chop. Ay, ay, kudade, ay, nina dudeda. Ay, ay, nina gana mwa, anamba nala. Ay, ay, kudade, ay, nina dudeda. Ay, ay, nina gana mwa, anamba nala.
Anapenda bima yangu juu ya venye nakitoka. Niko hapa kaloleni tukomboka. Kamejibeba independent na nafoka. Nafikia tuende wapi mindio keresta na donga. Didon dada, wada na wadada. Awezi ni kompea na ma MC mafala. Kila flow na seti vitu deadly na sibala. Nkitokia na kabeng wana shanga haga ajab. Tuende basi wapi, tuku ni mekladi. Sana kona nani, hizo nzabu nwasi. Basi pena fasi kona hospa wa farasi. Nataka tuende wapi, haya anzisha safari.
Anpenda penda kuzilika, anpenda chicks, anpenda tigers. Anpenda hizo hit six, sexy kiwa bam bam. Anpenda hii, anpenda that, slow but tiende chop chop. Anpenda hii, anpenda that, slow but tiende chop chop.
Ay, ay, kudade, ay, inadudeda. Ay, ay, nina gana mwa, anamba nala. Ay, ay, kudade, ay, inadudeda. Ay, ay, nina gana mwa, anamba nala.
Bow. Niko wapi niko rurasho. Kinika nairo mind your business 254. Nani follow manza kama jiza disciple. Yapa raunde mina kandanga kama chapo. Kauna luga enda westi ikatuke mamboch. Kaningoma mina skizanga world boss. Eti best rapper Kenya ni Calligraph John. Saze nyukto pizo kwa raundi huko New York. Niko insecure ile design ya South Pisol. Mademo mepararaka dansa wa Willy Paul. Kwela nindere rendere real life football. Role model wangu manza sini breed a law. Niki like
DJ Gabriel Selector, the champion boy.
Wanauliza niko wapi niko rurasho. Inika nairo mind your business 254. Follow manze kama jiza disciple. Rapa raunde mina kandanga kama chapo. Kauna luga enda westi ikatuke mamboch. Kaningoma mina skizanga world boss. Eti best rapper Kenya ni Calligraph John. Saze nyukto pizo kwa raundi huko New York. Niko insecure ile design ya South Pisol. Mademo mepararaka dansa wa Willy Paul. Kwela nindere rendere real life football. Role model wangu manze sini breed a law. Nikidai tambla new press major joe. Tuna enjoy mbaka tunavunjika hiyo ko. Shereza kitanda silete matanga bro. kelele za mkun bado zipasui cho mtumi na rang maze pipi na dior kelele za mkun uicho eti tulienda wapi si tuko jibagaja
tulienda wapi si tuko jibagaja jibagaja
jibag na jag jibagaja jibag na jag jibagaja jibag na jag totoliza tuko wapi si tuko jibagaja jibagaja jibag na jag
Jibag na jag tuko wapi si tuko jibag na jag tunajua kani ku roll mi rolling ina gang vile mbogi jo imecrack na tukompea na thugs look authentic kasi timba ni lax cheki kama ni shori napenda mwenye na ass hizi mapungi na zi switch mana girls shereni daily hizi pande na ni must jibag gwethe adisia na jag
Vroom vroom nime pull up na mrenga kauja ni rada majina ni godi tena ni kung fu nikicheki jo mamblena kwanza madem zao wote na wateka niko majag na keg ni black niko majiba gajat na roll mashash niko marau gota city niki splash makash situ lijipanga jan wako juja na nja ai
juba gajat jibag na jag juba gajat jibag na jag juba gajat jibag na jag totoliza tuko wapi si tuko jiba gajat hey, juba gajat jibag na jag Jibaga jat, jibag na jag, jibaga jat, jibag na jag, watauliza tuko wapi si tuko jibaga jat
Jibag na jag, mini fiat understand Walenjina kaimara molvile doze na color clash Chrome kani silver, body paint black Penga kikama na zima, kwani ni atatak Mabombo wajeta kama yuto, shine to ball to rise Tufike mali range, nyondai ki roll ki light ki Legalize, jaba ni green, cut the mask, ni kugwe the lies Me and my friends, Z, on the NZ Ndani ya Benzi, wasupa ni majenzi Boy like Muse, mashadi, mabesti Na cheki nyash na jegi, baby kuja friendly Paipu, majag, ziusonga times two Ndani KU, zinakana shikuwa laibu Mboka ni utat, tutashindwa who's that Machine heavy duty, nyuna dhani ya chini puka
Jibaga jat, jibag na jag Jibaga jat, jibag na jag Jibaga jat, jibag na jag Totoliza tuko wapi Pisi tuko jibaga jat, eh Jibaga jat, jibag na jag Jibaga jat, jibag na jag Jibaga jat, jibag na jag Watauliza tuko wapi si tuko jibaga jat
Askuzi ni mechizi na wakanesa Manzi mkamba, anishuko mirema Alinidinya ni kanza kumlipia keja Yupi kakiwandethe, haya Jibag na jag, njugu na gat Iyo kombi kuna vile yo slap Niswezi jam tu ya dem Ukinirusha ganji, jio miu jam Robai mishika kama manduya Niko kila mahali kama manduya Janipata malo malu ikishika na mbogi Ukinikosa kwa sogi, ukinikosa kwa sogi Ukinogi, 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 ukinogi,
ukinogi This is DJ Gabriel Selector, the champion
This is DJ Gabriel Selector, the champion boy, in the mix.
Mr. Make It Happen.
Kutoshia skia kikingia ni kublast. Kukwanga badu na chuklu wa madam so.
This is DJ Gabriel Selector, the champion boy, from your homeland.
Kutoshia skia. Kwa da please.
Mr. Make It Happen.
Kutoshia skia kikingia ni kublast. Kukwanga badu na chuklu wa madam so. Anguka nao itabaki meflow na vibe. Anguka nao koko single for now. Mdaki mdaki smeja patikani. Hadi late night sa sita ndo tani wai. Kikupini location anko fana na hii. Sukate call niko chomba ya ji. Mina chua ujakua. It is all this. Acha ni kushow kwanza form ya giton. Nisha shika mpua na tuende chini kwa chini. Akiwa adi na mini. Setu nasikiza shin city. Tuna feel free. Take a video na upoja
wewe.
Ina ni cantel kuraps ni talenji. Anguka na Anguka na check it. Anguka na tuende down low now. Stand up to your feet mikono juu alafu click. Stand up to your feet mikono juu alafu click. Tuliza pace alafu one leg it. Anguka na One leg it. Anguka na 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 Anguka na
Na pula mnangali ya kalanguin kana fanyanga sapcom Pliku kasuku lakini kombato ni custom Benga nalia
Mi upenda vile una love njo
Bajuti taki kolona girl please put your mask on Nekwende tepa melo meza katembe Anapenda lollipop analamba kapele mende Lazima kwe mukamba jine apili ni mwende Minasikia mademo kamba wanapenda mate Kame kari bam bam kana kaka mamaraya Na kishotu nenda London batumbe ni ogaya Na kusaji kupenda tam tam na jine Gonza Brian Dima naka skinia Samsung We know let's go require If you don't make it you almost to do pata PhD Tupatana now kilimani kama CUSD Social media to social studies So nowadays kita kutikida we mambim kafanya GHC
Aye, anguka now twende down low now Stand up to your feet mikono juu alafu click Uliza pesa alafu one leg Anguka now one leg Anguka now Anguka now Anguka now
Lamba chupo kilamba mutu Chupa luga kamacha mutu Chuma nzuri ya inaga kutu I keep it 100 Me and OG we blowing this money Yeah, you know we run these streets You know we killing this shit Level up, level up
Anguka now, turn it down low now Stand up to your feet, mikono juu alafu click Uliza pesa alafu, one leg Anguka now, one leg Anguka now Anguka now Anguka now Anguka now
For real, Miata siku na uki uyo sister I swear ye mwenyewe ndi alijipa Je, ulimpa bibi yako mimba Ama ye mwenyewe ndi alishika Msupa wako, anakuita babe Msupa wako, anakuita babe Msupa wako, msupa wako Msupa wako, msupa wako Anakuita babe Kima kosa ni wachia na itika Leona vizuri hizo flag red But mini nani bado nlimsikiza But mini nani bado nlimsikiza Uki wana skazo, weju wani skando Nyiri gosa ando, jidwa ni ya sample Black charcoal, white hapo Mande ni sato, na sato ni haso Kiala nani fili ya mafilo Atiskana kufikiria kwa pilo Last time alinitumia kakiru Juni lichapa kaisikilia kwa tumbo Kiala nani fili ya mafilo 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 Atiskana kufikiria kwa pilo Last time alinitumia kakiru Juni lichapa kaisikilia kwa tumbo
Anguka nao
Anguka nare
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 Ati anguka nare Topa mefile relaxed Anguka nare Kamo kuna ni ukatch Anguka nare Kuna pati na
Finish kumalo, finish kumalo, finish kumalo. Leo ni kufinish kumalo, finish kumalo, finish kumalo. Leo ni kufinish kumalo, finish kumalo, finish kumalo. Mana tipsi kufinish kumalo, na masani riski kudunda kudonjo. Zonto ko on na tuko juu ya mangango. Magode chok nile kwela no no no. No ukundo hage nile kwela no no no. No ukundo haga na haga bigi bamba wa baba sana kwanza na haga bigi bamba wa baba sana kwanza mapacha ziwa tupisha rada cheki mapacha ziwa tupisha rada cheki mapacha ziwa tupi mapacha ziwa tupisha rada cheki lugala tupenga mara kwa mara kuchanganya wa baba wapate tucheda He's taking you for lunch na you taking you for granted yani for money unipembu dapu na elephant na jakam sasa unangushia champion TFWB what the F do you mean leo ni kufinish kumalo finish kumalo finish kumalo Kumalo, leo ni kufinish kumalo, kufinish kumalo, kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo, kufinish kumalo, kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo, kufinish kumalo, kufinish kumalo.
Nikiinza kijo kwa beat me you kill me umada. Na siku zote sunajua spoiler ndo papa wa poa kila rima wanalia sindo anataka. Uliza mana tipsi vile si huwafanya. Cheki kama niluku napiga diriba fresh. Na kili kijo kwa pori nimejipin ma benz. Na kaka nika bounce kumlazima nika test. Na kama akuna kwela is a pass to the next. Is a leo ni kufinish kumalo. Uwezi ni getu kinitresadi kwa bando. Kuwatokea na watokea na kiprado ni pack and shield ni kisip yangu. Ha.
Ati leo ni kufinish kumalo finish kumalo finish kumalo leo ni kufinish kumalo finish kumalo finish kumalo leo ni kufinish kumalo finish kumalo finish kumalo leo ni kufinish 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 kumalo
Gabriel Selector, the champion boy.
Siku ya maboss man, watu wana joku boy. Indele zone, mbosha yako chondo inakubonga. So piga order ya kitu budoneza sort. Mbono na baki home, baby doll sutoke mini taku sort.
Mbono na baki home,
hakuna kubaki.
This is DJ Gabriel Selector, the champion boy.
Black chocolate ni fine melanin bana kutoka nikapate. Kanapenda kenye mi wanapenda, so kanapenda toto chupa na haga nono.
Like a boss, like a boss.
Tenda we mapewa taco. Kwangu ni clean so buda fagia kwako. Nikuje ndogo jutakula kushoto. Usitake kuona na my dirty version. Nilijam nika sample mali yako. Manzi yako na mpango kwa wakando. Tunapikianga trio sam. Tunapusengenga ni Mr. Last Guy. Manzi yako ashanipenda. Toto wa nyumbani, toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji, she ain't a hoe. Bad bitch kwa ipati, vibe ko top. Kwenye flow, joka na perform, joka na perform. Kana penda kuzitoka TikToka na konga TikToka. Big poka na penda stick proper. Big bomb bila kona big bomba. Big poka na penda kuzitoka TikToka na konga TikToka. Big poka na penda stick proper. Big bomb bila kona big bomba.
Hapendi vijana wa Roy Sambu. Hapendi kupele kwa hizo klabu. Minataka jo a trend, akule vitu best. Alafu nikafanye maajabu. Msupa ni mpole hana mambo. Alafu hapo nyuma mauano. Yo kwa game vai, mavitu ni vulai. Sivei ni meapply chali yake na mtoka.
Toto wa nyumbani, toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji, she ain't a hoe. Bad bitch kwa ipati, vibe ko top. Kwenye flow, joka na perform, joka na perform. Pick poka napenda kuzitoka. TikToka na konga TikToka. Big poka napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomba. Big poka napenda kuzitoka. TikToka na konga TikToka. Big poka napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomba.
Yuli deliver Nairobi. Kakubali kunipea dempen. Nimekuwa bad butoka enzi za F2. Kenya nataka ni Mike Zona madem tu. Ini hype kona version ya dangsu. Dema mezi beba bomba na kona tattoo. Shina kwa wea chaleo.
Toto wa nyumbani, toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji, she ain't a hoe. Bad bitch kwa ipa
party vibe iko top kwenye flow joka na perform joka na perform. Ati black chocolate ni fine melanin bana kutoka nikapate. Kanapenda kenye miwa napenda so kanapenda toto chupa na haga nono.
Like a boss.
Tenda we mapewa taco. Kwangu ni clean so buta fagia kwako. Ni kuche ndogo jutakula kushoto. Usitake kuona na na my dirty version. Nilijam nika sample mali yako. Manzi yako na mpango kwa wakando. Tunapikia katrio sam tunakusengenya. Ni Mr. Last Guy manzi yako ashanipenda. Mtoto wa nyumbani toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji she ain't a ho. Bad bitch kwa ipati vibe iko top. Kwenye flow joka na perform joka na perform. Poka napenda kuzitoka TikTok na kwanga TikTok. Big poka napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomba. Big poka napenda kuzitoka TikTok na kwanga TikTok. Big poka napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomba.
Hapendi vijana wa Roy Sambu. Hapendi kupelekwa hizo klabu. Mi nataka jo a trend akule vitu best alafu nikafanye maajabu. Msupa ni mpole hana mambo. Alafu hapo nyuma mauano yo kwa game vai. Mavitu ni vulai. Sivei nime apply chali yake na mtoka.
Toto wa nyumbani toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji she ain't a ho. Bad bitch kwa ipati vibe iko top. Kwenye flow joka na perform joka na perform. Poka napenda kuzitoka TikTok na kwanga TikTok. Big poka napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomba. Big poka napenda kuzitoka TikTok na kwanga TikTok. Big poka napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomba.
Yuli deliver Nairobi kakubali kunipea dempen. Nimekuwa bad kutoka enzi za F2. Kenya nataka ni Mike Do na madem tu. Ini hype kona version ya dangu. Diba mbezi diba bomba na kona.
Toto wa nyumbani, toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji, she ain't a ho. Bad bitch kwa ipati, vibe iko top. Kwenye flow, joka na perform, joka na perform. Big poka napenda kuzitoka TikTok na kwanga TikTok. Big poka napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomba. Big poka napenda kuzitoka TikTok na kwanga TikTok. Big poka napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomba.
Vile mwe big aki vile mwe big aki sijui nilikose nini lu kujo vile mwe big aki vile mwe big. Vile mwe pigu aki sijui nilikose nini lu kujo vile mwe pigu. Vile mwe pigu aki vile mwe pigu aki sijui nilikose nini lu kujo vile mwe pigu. Aki vile mwe pigu.
This is DJ Gabriel Selector the Champion Boy. This is DJ Gabriel Selector the Champion Boy.
Luku vini moto acha heta tekete kawaida. Fashionista na kupatia tumawaida. Idhani kuamuka kungara na kutepa. Na piganga machupa na funikia na ngepa. Shakina nuka huva na rufu ya ketepa. Doje na shuka shuka jo vitu ni mebeba. Luku mbaka boxer designer la costa ya mchina. Tirenda niya socks ki old timer. Luku mbaka exa une movie ya na text. Anarudi ya una mtuju na dress kama fundi.
Naipiga na isla. Kila kitu waiva ina slap. I know that my look so sharp. My figure, my back, my guy. Naidunga, naigrap. Nimeiva, nimeiva, no cap. Yeah.
Akisi juu nilikosa nini luku. Juu vile muipiga. Vile muipiga. Aki vile muipiga. Akisi juu nilikosa nini luku. Juu vile muipiga. Aki vile muipiga. Vile muipiga. Akisijui nilikosa nini luku juu vile muipiga. Vile muipiga. Aki vile muipiga.
Loko jwe na shine kaki para. Redi za kibuda weni ndugu ya safara. Hapa moshe furi na tuvuti masigara. Password kupita kwa ibash ni kungara. Hapa luko brandi, chain pia ni trio. Heta mini cheki mebaki ya semendio. Poza na piga hiyo piche kujembio. Madenge na fagia hapa mendo kifagio. Topa na kiatu na fanana. Hakuna kunishika mini ball uo unana. Loko kunishinde ita baki mengangana. Mina piga safi uo unapiga mapajama. Depose yo picha. Hapo sawa, buda ini safi ama denge utapagawa. Tiba ya luku, kitaka mindo dawa. Piga yu luku, kidezi kia ni sawa.
Bora umebai luku, kila kitu ingine na involve, style topo.
Bora umebai luku, kila kitu ingine na involve, style topo.
Akisijui
nilikosa nini luku juu vile muipiga. Vile muipiga. Aki vile muipiga. Aki sijui nilikosa nini luku juu vile muipiga. Aki vile muipiga. Vile muipiga. Aki sijui nilikosa nini luku juu vile muipiga. Kato zito kama una down kila kilo. Hakuna kulala ni kukesha tupa pilo. Nachafu, chilo tumo lido.
Unacheza gospel ata gospel na nipop. Reggae raga dance olipop adi rubber dop. Tuke piga picha umenona na kukrop. Hata kama we ni morio pinga Christ na kuslop.
Ngoma imesoma mbaka imepatiwa masters. Na iguse roho mbaka itumike na pastors. Na ubiri nayo mbaka ifikie wa rastras. Don't get confused ini gospel you can ask us.
Zindani, we, hiyo gospel ina kai. We, hii muziki nini why.
Ivo ivo makache. Kama kuna mtu wako hapa na najua na na DJ.
This is DJ Gabriel Selector the Champion Boy.
This is DJ Gabriel Selector the Champion Boy. From your homeland.
Zito kama una down pima kilo. Kuna kulala ni kukicha tupa pilo. Chafu. Unacheza gospel ata gospel na nipop. Reggae raga dance olipop adi rubber dop. Tuke piga picha umenona na kukrop. Hata kama we ni morio pinga Christ na kuslop.
Ngoma imesoma mbaka imepatiwa masters. Na iguse roho mbaka itumike na pastors. Na ubiri nayo mbaka ifikie wa rastras. Don't get confused ini gospel you can ask us.
Zindani, we, hiyo gospel ina kai. We, hii muziki nini why. We, hakuna kuketiba na hivo hivo makache.
Kama kuna mtu wako hapa na najua na na DJ. Kama kuna mtu wako hapa na najua na na DJ.
Zinato nice, we, hiyo gospel ina nice. We, ya muziki nini why. We, hakuna kuketiba na hivo hivo makache.
Bad man save daddy yo coca juicy. You know what it is when girls on duty. Patana na mketo amedunga suti. Nasi interview ni minister.
Ngoma no mana haina ta mistake. Itakushika udhani ni ya lipstick. DJ cheze na utarishe liplay. Kama ukona dance basi weke kwa
nisiko. This is DJ Gabriel Selector the Champion Boy. Uwanga
very nice that one we know. Ongwe such a wonderful feeling. Inafanya minaska ku jump to the ceiling. Zinato nice. We, hiyo gospel ina kinini why. We, hakuna kuketiba na hivo hivo makache.
Kama kuna mtu wako hapa na najua na na DJ. Nisho
unasababisha.
Kama kuna mtu wako hapa na najua na na DJ. Hivo
hivo hapa na la DJ. Zinato nice. We, hiyo gospel ina nice. We, bage, bage, kinini why. We, hakuna kuketiba na hivo hivo makache.
Bage, bage,
zinato nice. We, hiyo gospel ina nice. We,
mi inasikina why.
We, hakuna kuketiba na
kuna kia roma kina kamtoka inside. Ambenye nime kisoma kina kandiki delicious. Kwele imejana imelisho kitingizo. Inatingika tingika diva sini divalicious. Badilika mamna kuja kuku pick up. Mbona sona baki home na mimi ndo your big man. Wepiga smile mindo ntalipia picha. Nadina nadi malaika na yulia di. Yamana tips.
Yeni malaika 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 ya. Malaika malaika malaika. Yeni malaika 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 ya. Malaika malaika malaika. Nasema diva nataka dina. Anataka di. Beti kam nikupeleke dina. Niku bless na di. Nasema diva nataka dina. Anataka di. Beti kam nikupeleke.
Mana mana.
Mage mage chaki.
Na mana tipsy.
This is Mr. DJ Gabriel Selector the Champion Boy. This is DJ Gabriel Selector the Champion Boy. From your homeland.
Giddy Rajo. Kuna kia roma kina kamtoka inside. Ambenye nime kisoma kina kandiki delicious. Kwele imejana imelisho kitingizo. Inatingika tingika diva sini divalicious. Badilika mamna kuja kuku pick up. Mbona zona baki home na mimi ndo your big man. Wepiga smile mindo ntalipia picha. Nadina nadi malaika na yulia di. Yamana tipsy.
Yeni malaika 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 ya. Malaika malaika malaika. Yeni malaika 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 ya. Malaika malaika malaika. Nasema diva nataka dina. Anataka di. Beti kam nikupeleke dina. Niku bless na di. Nasema diva nataka dina. Anataka di. Beti kam nikupeleke dina. Niku bless na di. Nimekudigi unakafiti. Na nina thinki nikupeleke
usitoke home. Mini kupefom niko Madonna na choma ndom like never before. Nina bone nikizima danga zote tu balon. Juma zaine za nice nikipata wakupapo. Na kuna kwela anataka tuende dina. Jina ni Mona Lisa na metoka umoina. Machaji wanapita wakili ya shiza kila. Na mimi na jibamba nikitoka na madiva. Magi magi
nasema diva nataka dina. Anataka di. Keti kam nikupeleke dina. Niku bless na di. Anataka dina, anataka di. Baby come nikupeleke dina, niku bless na di. Na 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 madipa anataka dina, anataka di. Baby come nikupeleke dina, niku bless na di. Na 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 na.
Skiza magi magi.
This is DJ Gabriel Selector the Champion Boy from your homeland.
Nakauna kopi basi sayo menino. Nakaukujua basi sayo menino. Umeni, 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 umeni. Nakauna rada basi sayo menino. Nakauna kopi basi sayo menino. Nakaukujua basi sayo menino. Umeni, 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 umeni.
Where you at, nigga? Nikona form, now you know. Jumanzani majipi in mandom. Sign kona do this, ladies wanna go. Juu before, walikuwa wanasema na wabone ba before. Ni mapol, zimeja ko, logs inbox. Na request zote ni watoto, ni mekupin.
This is DJ Gabriel Selector the Champion Boy from your homeland.
Skiza magi magi. Skiza magi magi. Skiza. Nakauna rada basi sayo menino. Nakauna kopi basi sayo menino. Nakaukujua basi sayo menino. Umeni, 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 umeni. Nakauna rada basi sayo menino. Nakauna kopi basi sayo menino. Nakaukujua basi sayo menino. Umeni, 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 umeni.
Where you at, nigga? Nikona form, now you know. Jumanzani majipi in mandom. Sign kona do this, ladies wanna go. Juu before, walikuwa wanasema na wabone ba before. Ni mapol, zimeja ko, logs inbox. Na request zote ni watoto ni mekupin. Ukikuja kuja na watoto ni mekupin. Ukikuja skujo kiwa solo.
Niko kwa keja niki hang na mabadis and bandits. Buda tubagu yati ya nani ndio nani. Na kama dubene za feel niko lucky. Mob tezi nazo uliza hani chaki. I just stay to the facts kwa hii rap nitabonga. Na bado nambli analia niki songa. Mpua kando yangu anajua minyo donga. Lisema niki hit ndio ndazidi kuwa. Akiwanja kila saa ni minyo.
Na you know.
Hakuna rade manze formisha ni bo.
Na you know.
I really love you ataka ni na ignore.
Na you, na you, na you, na you, na you.
Nakauna rada basi sayo menino. Nakauna kopi basi sayo menino. Nakaukujua basi sayo menino. Umeni, 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 umeni. Nakauna rada basi sayo menino. Nakauna kopi basi sayo menino. Nakaukujua basi sayo menino. Umeni, 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 umeni. Na utafika mazako zimeshika. Jukusema kweli huku ndana unachatisha. Bogi ni mbaya watu fight na wakilisha. Tina misbehave ya nilona choma picha cheki. Call police ngori kubwa manziake ko missing. Totally nacheza chini jua likuwa na mimi. Keja na leki nitanga na nitanga meeting. Careful inatoka mbiyo kulikuata mwizi. Hakuna kucheza chini because you all know. Mokoro na chachisha na choma photo. Na mini kukwa stu na deal na hiyo flow. Niko na motive so now you all know.
Niko na balls nigga. Ganji na zichess buda ni totom nigga. Kwenye rap manze sisi ndo ma top figures. Cheke nyuma konve this is how we roll nigga. Sisi ndo madon nigga. Nimekuja na mabadis walami. Zimeshika sana na pigia wazazi. Niko locked manze nishakuwa mnati. Weni mwere unashinda na mabati.
Nakauna rada basi sayo menino. Nakauna kopi basi sayo menino. Nakaukujua basi sayo menino. Umeni, 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 umeni. Nakauna rada basi sayo menino. Nakauna kopi basi sayo menino.
Anapenda mukuchu, anapenda cash, na anapenda jugu seti kapetu anze ku antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka titu kaf. Anapenda mukuchu, anapenda cash, na anapenda jugu seti kapetu anze ku smash.
Akika napenda mukuchu, sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu, ana blush. Kanapenda mukuchu, sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. akiona mukuchu ana blush.
Leo ni weekend na gala mekama na dine mzeti na dine mkafu. Tuko era za mababi wala zime nice. Wapo ni wa sexy na wote wamevai. Your body body fine, your body body good. Unafanya niwe brand everywhere in the hood. Ninapenda ukiwa, ninapenda ziki move. Your body body fine.
Hello, good tena safa. Leo niko busy, wapo ni wawili. Mmoja ni stud, mwingine amedunga mini. Na ni masos, wamejipin fiti. Hapa ni trio sam, tukisipuma heni. Nijizi tu nimekosanisha makapo. Chekio, chunga mpua wako. Ukini cheki, buda acha kufambo. Ukujo kuna njeve, kanadai kukado.
Antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka titu kafu. Anapenda m... Napenda cash na napenda juku
se...
Antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka titu kafu. Anapenda mukuchu, anapenda cash na napenda juku seti kabla tu anze kusmash.
Akika napenda mukuchu, sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu ana blush. Kanapenda mukash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu ana blush.
Anapenda mukuchu, anapenda cash. Kamarada siya pesa baby girl, uze mkachi. Uwezi mkosa bukla weekend na her girls. Wakiteka joma buda masponyo wako na guap. Awezi panda mati ya ni uba kama unadai ya kam. Nona sikia natoka wapi, anatoka Kiliman. Kapenko ni mada na ma post pale gram. Nona sikia nataka nini, anataka titu kaf.
Awezi panda mati ya ni uba kama unadai ya kam. Nona sikia natoka wapi, anatoka Kiliman. Kapenko ni mada na ma post pale gram. Nona sikia nataka nini, anataka titu kaf.
Antaka this,
Kuzma,
antaka
that. Bediwa magenge.
Gala, anataka titu kaf. Anapenda muku chua, anapenda cash. Anapenda chukusi.
Easy.
Fine, baby.
Nilifanya shiro kuje kongwa deka bado chaleke ni donga. Na bambika na sika kipatiwe imejichonga. Na shangeze ni gani lipatiwe dayona. Yuskizi ya vizini kimweka na mabendova. Na guza guza jegi gedhinya kuni kigonge. Na baki mini champe shiro usha ni soma. Banani nafanya baby gala kwe sponsor. Mumpati ya ndizi marata tuka mgonjwa. Shiro na Nicole tupata ni saa moza. Mini pikia fiti kiruma na Johnny Walker. Mini kukwa jeans leather jacko na topa. Tini ni marabo shiro apendi posa. Luku ni safi kundiku inacheza kwa toja. Na tuwa gandhi shugli bifutu nze kubonga. Rowe sanyoro mine gudu mera kasofa. Manduru zina doga. Ah, Shirona dope, Shirona ni sponsor. Shirona dope, Shirona ni sponsor. Shirona dope, Shirona ni sponsor. Shirona penda gavenye mina mchota.
Tulijua na Shiro dunda. Kuna madhali kuja kanishoneza kusunda.
Yeah, yeah.
Nitafute runda na idwa Shiro. Batu sikuze leo, leo niko na mashiro.
Yeah.
Udiwa morang.
Unafata
de- wazewa kona pesa. All this gold. Nimepata sponsor, staki kuteseka. Tangaza kwa soko, this guy is gone. Hapa nimepata green pasture, ataka ni kisima. We, nazama, paka ni mze lakini vile inakunywa maziwa. We, Mumita sugar, Shiro my mommy. The way she loves me, loves me, loves me. Mumita sugar, Shiro my mommy. The way she loves me, loves me, loves me.
Shiro na do, Shiro na ni sponsor. Shiro na do, Shiro na ni sponsor. Shiro na do, Shiro na ni sponsor. Shiro na penda gavenye mina mchota.
Anafana na nani, ananitanga daddy. Majoji yo amani, najazi kwa chuwati. Shiro na doka demka bombeka na mahitaji. Na name expensive kana ganji, yonka tisha magic. Amni nini, ile kitu unapenda gana piwanti divini. Na kupea na matisa kama matazili. Kana jibu kila swali kama chat GPT. Na kamanji CBD. Shiro na do, Shiro na ni sponsor. Shiro tu wako puchi kuna.
Gen Z, Gen Z, Gen Z, Gen Z, tuna come like this. Gen Z, Gen Z, Gen Z, Gen Z, atupendi wakuzi. Kitu njima wera, tuna piga wash wash. Wash wash, yeah. Ezi mama posh posh. Posh kayen, adina my escort, nasi wale ma posh. One bitcoin, hizo ni kama mamili. Na hiyo ni coin, hata sija chaja mbili. Nifike kwa zone, mini kiona mbili mbili. Na 2 plus 2, yeah. Gen Z, Gen Z, Gen Z, tuna come like this. Gen Z, Gen Z, Gen Z, atupendi uku.
Atini forex.
Gen Z,
marani writing.
Gen Z, tuna come like this.
Muna ata ID.
Gen Z, Gen Z.
Unatupigia story, tunajua ni vako. Weni matako, hatupendangi ushenzi. Ushenzi, tunakuchuja kijenzi. Maneno mingi josare vitenzi. Oh, ika Nairo unacheza bubu game. Kula peke yako chini ya majusi to play. Ukitugaze, unajua tutakublame. Hakuna rules. Bili kianguka na mfuko iko down. Stajabi ya Musa, ushuke ya Firam. Style kuruka, anguka na, vuka na. Mchezo ya
Gen Z, Gen Z, Gen Z, tuna come like this. Gen Z, Gen Z, Gen Z, tukuni
wa Gen Z.
Vitu zangu zote posh posh. Shabika rewa na dhani mimi mse wa wash wash. Hisi wash wash. Ni mambo ya nani?
Mambo ya God.
Si hata oji alisifu bwana. Adi nyasha kasifu bwana. Jupa hali wamefika. Ni mambo ya nani?
Mambo ya God.
Mambo ya God. Ni mambo ya God. Si ya Illuminati juju ama wash wash. Ni mambo ya nani? Mambo ya God.
Ole.
Yo.
Hula se tefe.
Pushman. Radio ama genge.
Your selector the champion boy.
Vitu zangu zote posh posh. Shadika ya rewa na dhani mini mse wa wash wash.
This is DJ Gabriel selector the champion boy.
Wash ni mambo
ya. From your homeland.
Mambo ya God. Si hata oji alisifu bwana. Adi nyasha kasifu bwana. Jupa hali wamefika. Ni mambo ya nani?
Mambo ya God.
Mambo ya God. Ni mambo ya God. Si ya Illuminati juju ama wash wash. Ni mambo ya nani? Mambo ya God. Maisha yangu ni safari. Anayendesha kama gari ya jaba. Nishomoka na juzi nilikuwa nimechapa. Nilianza na kutembeza kaimati. Kidogo kidogo China chapati. Nikachoma mtura na samaki. Wateja wakaanza kukuza na umati. Nikatamani kutoka ghetto. Nitafute manzi to settle. Goda kaniambia
kwanini cash.
Sai niko na wife na watoto wa rem. Si hata oji alisifu bwana. Adi nyasha kasifu bwana. Jupa hali wamefika. Ni mambo ya nani?
Mambo ya God.
Mambo ya God. Ni mambo ya God. Si ya Illuminati juju ama wash wash. Ni mambo ya nani? Mambo ya God. Msupa uliata kutekwa. Kijana uliata kuwekwa. Nasikia siku hizi unakwako. Adi kulewa unalewa na pesa zako. Nakumbuka ukitorokwa na manzi. Tuya kusurvive na makangumu na maji. Ulikuwa tampewa kupiga kalesa. Sai yuko mayolo weni broker wa matesla. Ganji nazo kwa wingi unapata. Uko kwa madesigner si bado tuko kwa bata. Lifestyle unaishi si ya wengi. Wale wamemanejwa na kufana madeni. Si hata oji alisifu bwana. Adi nyasha kasifu bwana. Jupa hali wamefika. Ni mambo ya nani?
Mambo ya God.
Mambo ya God. Ni mambo ya God. Si ya Illuminati juju ama wash wash. Ni mambo ya nani? Mambo
ya God.
Radio magenge. Leo shereme tuleta Kisumu City. Tumekaribishwa tuna feel fit. Ewa inanuka samaki mekarangwa. Alafu pombe tunakunywa siza kuchangwa. Yo.
Fire baby.
Radio magenge. Leo shereme tuleta Kisumu City. Tumekaribishwa tuna feel fit. Ewa inanuka samaki mekarangwa. Alafu pombe tunakunywa siza kuchangwa. Ishere ya leo ni kubwa. Mademo analewa na mapanti remover. Kuna msupashani kuzia na luga.
Itakupikia face na nitalipia uba.
Kuna mwingine ameshinda kwa kiti. Si tuna dance lakini ya katiki.
Siwezi katika kani kusuba. Hizi pombe za Kisumu ni kasoda.
Watu wangu, tuko ishere ya tisangapi.
Masa zake.
Walevi wenzangu, mzinga tunafungua sangapi.
Masa zake.
Masa zake. Masaa zake. Masaa zake. Tuko ishere ya di masaa zake.
Asubui walalo ako jaba. Na mina fikiria kukata waba. Of course tuna connect haraka. Mastori hadi usiku sa saba. Masaa zake njo tunenda kulala. Ambia njeri apike njugu saba. Niko na jaba, bogi na wifi.
Kani password ni Alejandro can get it.
Na beba ile blanketi kubwa. Dani ya klabu na jifunika na msupa. Na sound ya klabu ni ya Probox. Na bado nitaomba DJ Ox.
Watu wangu, tuko ishere ya tisangapi.
Masaa zake.
Mzinga tunafungua sangapi.
Masaa zake.
Masaa zake.
masaa zake. Masaa zake. Tuko ishere hadi masaa zake. Bisi upati na commandment. Ukishindwa kuobey unachutwa. Ukilewa mapema unafukuzwa. Na ka una ganzi mwendo wa kutumwa. Ukitapika umetiletea disaster. Tukasima mziki upige bamzi madasta. This is a no-go zone for cop blockers. Wanaume watiazi na mashowstoppers. Alafu weka manzi yako fiti. Weka chali yako fiti. Ka una wako una dance na ukuta. Tutaki mafisi hapa utakula chupa. Watu wangu tuko isherea disangapi. Walevi wenzangu mzinga tunafungua sangapi. Masaa zake. Masaa zake.
Black Market Records.
This is DJ Gabriel, oh yeah. Selector, the champion boy.
Ngoma ya walevi. Hata haina kora.
Donita ga love child, na misi waire. Pungi na igonga kushinda beats by Dre. Roundi ni jazz, mwegze maraine. Yote kwa jaa kila siku will you guide us. Chini mandege, shati la coste. Kakuna pombe, bona situ kose. Mboni wa kuku wa laku, zote zote.
This is DJ Gabriel Selector, the champion boy.
This is Black
DJ Gabriel
Records.
Selector, the champion boy. From your homeland.
Toga love child, na misi waire. Pungi na igonga kushinda big five. Shandi ni jazz, mwegze maraine. Yote kwa jaa kila siku ili ugaide. Chini mandege, shati la koste. Kakuna pombe, bona situ kose. Kwenyua kuku walaku, zote zote. Siku itisha na kaileta at my doorstep. Eggs are cheap, until you fertilize one. Snaga filter, I'm a printed black and white one. Neza nita Kenya, jubuda mi hudai one. Hapa shorties you get two when you buy one.
Fire,
ngoma ya walevi. Aina kora. Ngoma ya walevi. Hata aina kora.
Ini ngoma ya walevi na hata aina noma. Lakini tumezoza kila kona kwa madonga. Kudunda mara moja toki yangusha madoba. Angusha kitu kisa chugusho doa na bomba. Natunda pale bukle tabaki umejikopa. Tabaki umejichocha ndo furaishi madonga. Ushiki that bomba ucheze na yo proper. Anguka na yo down chini tunde na yo order. Ayaya magusho do mejileta. Ama gusho do wanataka tundeleta. Jua mejua jua mugi inatesa.
Yodo 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 yodo.
Black Market Records.
Wezi nipatia stress. My friend, yeah. Wezi rent, okay. Atana kamote wezi nipatia stress.
Where?
Ati juu yako mi nishikwe na stress.
Si.
Labda nishikwe na criminal offense. Stress juu ya mapenzi ni ufala. Machozi ni ya kitungu ya love ni ushamba. Ati ni kubeg na unipende upuzi. Na ukuna sura ngumu kama sembe ya juzi. Vitisho baridi. Unitishi na hizo vitisho baridi. Hizo vitisho za mapenzi ni vitisho baridi. Nata unilishi vitisho baridi.
Wenda.
Kama wezi pesa wezi nipatia stress.
Wenda.
Wezi nipatia stress. Kama wezi pesa wezi nipatia stress.
Wezi nipatia stress. Kama wezi pesa, wezi nipatia stress.
Wenda.
Wezi nipatia stress. Kama wezi pesa, wezi nipatia stress.
Play it again, play it twice.
Wezi nipatia stress. Nipe mzinga, nipunguze mawazo. Nipige mashot, nipunguze mawazo. Nipe gode, nipunguze mawazo. Nipige mapafu, nipunguze mawazo. Wezi mpesa, wezi pesa. Wezi nimalizia stress. Wezi gode, wezi pombe. Wezi nimalizia stress. Vitu ziko kwa akili ni excess. Inabidi nijiseti kijamo nitoe stress. Vitu napitia siwezi confess. Kuna sirita kimbogi ukitangazo na jimes. Nipe mzinga, nipunguze mawazo. Nipige mashots, nipunguze mawazo. Depression is a killer, inaua. Check up on your friend kama bada jajirua. Gini common sense. Kama wezi pesa, wezi nipea stress. Hato kuze na matiangi, misi wezi tense. Unanitishia na umesimama inje kwa fence. Use your common sense. Kama wezi pesa, wezi nipatia stress.
Wenda.
Wezi nipatia stress. Kama wezi pesa, wezi nipatia stress. Wezi nipatia stress. Kama wezi pesa, wezi nipatia stress.
Wenda.
Wezi nipatia stress. Kama wezi pesa, wezi nipatia stress.
Najazika, nabambika, nabambika, najazika.
Over, over. This is DJ Gabriel Selector, over, the champion boy, in the mix.
Over, over. Emergency, over, over.
Nasikia lengo kwa weekendi yangu nilianza Monday. Senti, nduwaga inabonga nite champagne. Jina mawisikia di nisha manda paycheck. Maybeth, say less, nisha pata chen chen. Na siku njema uonekana pesa kiingia. Pesa, pesa, pesa kiingia, pesa kiingia. Maybeth, na minia na najishindia. Pesa, pesa, pesa inavutia, pesa inavutia. Na siku njema uonekana pesa kiingia. Pesa, pesa, pesa kiingia, pesa kiingia. Maybeth, na minia na najishindia.
This is DJ Gabriel, pesa inavutia, pesa
inavutia. Una dandy ya design. Ni Mr. Who anamuita Mr. Rhyme. Na tambla eka bas karibu. Imakisma tangu minjaribu. Kuna rada topeleke na step. Uneza cheza saino ujinyakulie bet. Niko bunda ni mejazika. Uradi jet pesa imeivisha.
Na siku njema uonekana pesa kiingia. Pesa, pesa, pesa kiingia, pesa kiingia. Na minia na najishindia.
Na Kusma, radio ama yenge.
Na siku njema uonekana pesa
kiingia. Millennial na Gen Z. Fire, fire. Tukiungana watu wezi wanatuwaya gwaya. Tumekam na uvaya baya. Watu sikize ama turudi kwa bara bara. Bora tuko na Gen Z. Mambo shava. Mambo polite fulai. Mambo shava. Millennial na Gen Z. Mambo shava. Mambo polite fulai. Mambo shava. Leo ni leo. Leo tunaifix. Anguka nayo. Leo tunaifix. Kwa nini kesho? Leo tunaifix. Tunatengeneza nation. Leo tunaifix. Leo ni leo. Leo tunaifix. Anguka nayo. Leo tunaifix. Kwa nini kesho? Leo tunaifix. Tunatengeneza nation. Leo tunaifix. Hadi mambo zikuwe shava. Mambo polite fulai. Mambo shava tutafix. Hadi mambo zikuwe shava. Mambo polite fulai. Mambo shava. Hadi mambo zikuwe shava. Mambo polite fulai. Mambo shava tutafix. Hadi mambo zikuwe shava. Mambo polite fulai. Mambo shava. Leaderless, tribeless, fearless Gen Z. Wanataka kutuingiza box hawa wezi. Ni same people wanatulid toka zile enzi. Millennial na Gen Z tukiungana watu wezi. Dombo lisilo shiba. Tunafix, tunalipa jacks wa kiiba.
Real selector, the champion boy.
Wakni, corruption na kutucheza dati. Tunafix. Bora tuko na Gen Z. Mambo shava. Mambo polite vulai. Mambo shava. Millennial na Gen Z. Mambo shava. Mambo polite vulai. Mambo shava. Leo ni leo. Leo tunaifix. Anguka nayo. Leo tunaifix. Kwa nini kesho? Leo tunaifix. Tunatengeneza nation. Leo tunaifix. Hadi mambo zikuwe shava. Mambo polite fulai. Mambo shava tutafix. Hadi mambo zikuwe shava. Mambo polite fulai. Mambo shava. Hadi mambo zikuwe shava. Mambo polite fulai. Mambo shava tutafix. Hadi mambo zikuwe shava. Mambo polite fulai.
Mjini kuna vitamu vya utamu. Sikwambie mtu kukunipa tamu pa utamu. Nakula vitamu vya utamu. Singangani bule napata vitamu vya utamu. Mjini kuna vitamu vya utamu. Sikwambie mtu kukunipa tamu pa utamu. Nakula vitamu vya utamu. Singangani bule napata vitamu vya utamu. Eti vizuri na vitamu vingini vya ibilisi. Usipige kelele najua auna noti. Maokoto ya shetiki eti nizitange peace.
Mtanishauli uzeni.
Niache kubeti tungi zitanifilisi.
Mtanishauli uzeni.
Niludi kwa ex sioni nilicho miss.
Mtanishauli uzeni.
Mwache demangu eti kisa siyo peace.
Mtanishauli uzeni.
Mjini kuna vitamu vya utamu. Sikwambie mtu kukunipa tamu pa utamu. Nakula vitamu